Cyprus on this. How is it when we run this?
Kusha say drama bomb.
Run it, run it. Kona, kona, kona. DJ Scratch as ikuta, kuta, kuta. Awizi veno mukumaika samba chenda. Aba tesimba kona maza muda. Tuliwa wakale kuanga tukuwa vino. Tufana manyonyi kuanga tukuwa vino. Aba tesi wabuma kuanga tukuwa vino.
Ubawa.
Tuliwa wakale kuanga tukuwa vino. Tufana manyonyi kuanga tukuwa vino. Aba tesi wabuma kuamba sakata vino. Fear me the bad man, white tip on this. Them a rank me the king with white tip on C. Them a fight with the conqueror, white tip on chair. Them a bad man, hate me, white tip on pair. Kura kuba muziki, bali mukarioki. Manu mea doi doi, vibozi vya kasiki. Tusiba mupate, bali mblangiti. Tukole ramane, tusiba musiki. Tuliba wakale kuanga tukuwa vino. Tufana manyonyi kuanga tukuwa vino. Abatasi wabu mwa kuanga tukuwa vino. Tuliwa wakale kuanga tukuwa vino. Tufana manyonyi kuanga tukuwa vino. Abatasi wabu mwa kuamba sakata vino.
Ubawa.
Mziki kwenku uliranze webukona. Batesi wabu mwa kuanga nze mba wenza. Baleka wabu atenze nyune muamu. Enjoyment, enjoyment. Ulize tekende.
Bad mind baleka.
Iwala.
Baleka.
Iwala.
Bad mind baleka.
Iwala.
Baleka.
Manyonyi kuanga tukuwa vino. Batesi waruma kuamba sakata runo. Tuva na manyonyi, tuva na manyonyi. Tuva na manyonyi, na manyonyi, na manyonyi. Tuliwa wakale kuanga tukuwa vino. Tuva na manyonyi kuanga tukuwa vino. Abatesi waruma kuanga tukuwa vino. Tuliwa wakale kuanga tukuwa vino. Tuva na manyonyi kuanga tukuwa vino. Abatesi waruma kuamba sakata runo.
Tunkaka, mazina gampaka, mukano tundeka, kuzina kuampaka.
Tufana manyonyi kuanga tukuwa vino. Batesi waruma kuamba sakata runo. Tufana manyonyi, tufana manyonyi. Tufana manyonyi, na manyonyi, na manyonyi. Tuliwa wakale kuanga tukuwa vino. Tufana manyonyi kuanga tukuwa vino. Abatesi waruma kuanga tukuwa vino. Tuliwa wakale kuanga tukuwa vino. Tufana manyonyi kuanga tukuwa vino. Abatesi waruma kuamba sakata runo.